Radio Okapi. Okapi.
Pourquoi la monde bino banso kokolanda kasango lokotala lingala lingomba opposition républicaine libima kilelo na Kinshasa mikolomi balensi ma ya bobimi bwambula matari eye babengi cohésion nationale yangwe kambemi na Leon Kengo wa Dondo mokambi ya sena ndebolandi nini bako kanisa o matali mambi ma politiki kati na mboka mokambi ya sika ya mapinga ma MONUSCO Sud Kivu akenda kilobi loleki na mobembo mwa mosala po ya kotala bayi mapinga maye na uvira General Ayaz Massoud a sengi na basimba mandoki banso kotika mandoki. Kati na molongo mobimba, lelo ezali mokolo bako bundisa kakanya kato madesu ya bana, mama alikambo balobi boka tansinga ya kanyaka. Olaibwa sangu, sima ya mwantango. Lingomba opposition républicaine libima kilelo na Kinshasa mikolomi bale sima ya bobimi bwampula matari eye babengi ya cohésion nationale opposition républicaine ekambemi na Leon Kengo wa Dondo mokambi wa sena bayi lingomba liye balobeli mikano miye mikamate makana masolo ma concertation nationale makanisi mabango mpo ya maye matali bobongo la mibwa mobeko likonzi mwa ekolo maponomi onip nampe bokengi kuna na beni manso na yo Marco Mulu.
Mpona mikano miye mikamata maka olikita lia concertation nationale bayi opposition républicaine basepeli na mbulamata diasika babengi ya cohésion nationale emonisi Florentin Mokonda Bonza oyo azali molobeli walisanga liye lia opposition républicaine nyoso wana atasoko mbulamata diango esakolami sima ya sanza zomi na minei na likambo ya bobongo limobeko likondi ya ekolo tope constitution bayi opposition bana baboyi na motema moko bobongo libwaeteni ya koto mibale na tuku mibale eye mobeko mopekisi. Bongo mpo ya maponomi baili sangali ye lia opposition basengi manaka makoteli sa maponomi maso babengi na lopoto kalandre global eye sengeli kosalema na boyokani. Bayi opposition républicaine basepelite na bo kelibo alisangali ya mosala babengi Office National d'Identification de la Population bango ba monitina ya bo kelibo alisangali yete mpe lolenge yango etondi bobele na bato ya ngambo moko ya politiki. Mpona kosenga bosolo o maponomi makoya bayi opposition basengi tembo la matadi ekotisa kati ya lisanga liango ya ONIP, bato ya opposition na mpe ya société civile. Basengi mpe kotia na bikela mikano mia concertation nationale mpona bozongi bwa kimia na beni.
Mpe mbula matari ya mibale ya matata ponyo esengeli penza kokanisa mpo ya lobiko lola mulu wa baimboka nde wana maye boko baye ngumba mbandaka bako zela na mbula matari ena ya sika eye ebimaki moyenga na pokwa tolanda baye ngumba mbandaka na elobeli ya Dominique Wolombi Monga Mpange.
Premier gouvernement ya matata ponyo tomoni eloko moko te basi strategie pona kozala gouvernement matata ponyo de kosufri mingi tozozela na gouvernement oyo président de la république ya sali oyo akotisi bato ya opposition na kati batala makambo elekite bake na essentiel vie sociale ya biso population congolaise ezali par terre toza kosufrir
le premier gouvernement tiko leka awa population a se retrouver te. Le deuxième gouvernement, on s'entendait que soit il va rechanger premier ministre, puis opposition va occuper une fiche qui est un ministère clé. Mais tout le monde est saïe bon côté. Donc, pour ce gouvernement, tout le monde est au tout, il y a, ils ont bien mal à mou, bas ça n'est pas ça jusqu'à 2016.
Tout le foot à Mamabe, âgé à l'état 80 000, na école, nous avons des enfants, bah autant à l'université, bah autant à l'école privée, $180 par an, toujours parvenir, bah leader, oh, bah ça la calbana expérience, bah aider le président de la République, peut-être à l'école touré, na bateau, bah donc, ça va aider. Moko ya malamu teke ya bongsa vie sociale ya bato bosali banzela bosali to bozo sala ba société tozo mona tozo souffrir.
Mokambi ya sika ya mampinga ba MONUSCO kuna na Sud Kivu akenda kilobi loleki na mobembo mwa mosala po ya kotala bayi mampinga maye na Uvira General Ayaz Massoud akutanaki na mokambi bilo eke ya MONUSCO kuna balobelaki etinda ya basoda ba ONU ba ekolo Pakistan na mosala mwa bobateli bayi mboka ongambo ya ba FARDC na la police oba territoire ya Uvira na Fizi. General Ayaz Massoud andimaki mokumba monene moye azali na mwango o matali basimba mandoki kuna ezala bayi ekolo lokola mpe bayi bikolo bisusu na mpo yango asenge na basimba mandoki banso kokitisa mandoki tomoyoka na elobeli ya Fiston Ngoma.
With my arrival, I have increased the number of patrolling, increased the cooperation with the FARDC and CNC, and given them strength because of the less resources they cannot maintain the peace and skills for the people. So we are extending all possible help with the help of UNESCO's substantive sections so that the protection of civilians, child protection, women protection is increased in this area. There is another operation which will soon be launched at the
Toke na Kasai Occidental, kuna bapulusu le kankama mitano bafuta mite, sanza mibale ye. Bakumela ki Assemblée Provinciale na pe bakonzi baike monkanda. Pe mokambi Assemblée Provinciale atindi likambolina na basali bakota la kamambi malifu tampo. Bata la likambolina lia bapulusu bana le kankama mitano baye bafuta mite. Sangwe Andre Kambala Mujanai epe samina Marco Mulumba.
Ba polisi ba ye bati mikoloto mia bango na mokanda moye ba uti na ba garnison ya Engumba Kananga. Ba yebisite likamboli ye liya bozangi lifuti, lizwa ki mwa e ano osanza ya motoba mobu tozalina yango. Ezalaki na lisungi liya kondo general Leon Lukumbilo e salaki bobele sanza misato. Kasi utaye komisari provincial la waki ba polisi ba ye ba futami lisusute. Awa tozali koloba ba kokisi sanza mibale mobimba e ba futamite. Mokambi wandako bontoma ya etuka kasa occidental a yebisite. Asili kopesa likambolie omaboko ya bayi misala ya misolompo na koyeba ntina ya likambolie. Nzokande ongambo ya inspection provinciale ya bapolisi, liloba moko te liloba mi. Kasi sango nzike ezali koloba mate, kati ya bapolisi baye bafuta mite ezali na bayike bamonani lokola te bazali bapolisi basolo te. Yango ana lisanga moko ya mosala ekouta Kinshasa mpo ya koya kotala mikanda ya moko moko na bango.
Kati na molongo mobimba lelo ezali mokolo bakubundisa kakanyaka to madesu ya bana mama ya likambo balobi boka tansinga ya kanyaka mpo ya libakuli ya mokolo mwa lelo awana Kinshasa milulu misale maki ya mboya nzanga na nkombo toka tansinga ya kanyaka milulu miye mibongisa maki na OSEP tope observatoire du code d'éthique professionnelle bato banso bayeba biangisa maki o milulu mina balobaki sete baboyi kanyaka likambolie likomonisama obikolo binso ezalaki mpe libakumpo ya mokambi OSEP na koyebisa na bana kongote babundisa likambolie na libeli ya kanyaka na kotala ndenge ekolo etangemi na esika ya kama yoko na tuku mitano na minei kati na bikolo kama yoko na tuku sambo na minei bia molongo na lapolo la Transparency International wapi batangaki biko Kolo biye bapusa kozwa kanyaka na mubumu ye tolanda Saint-Augustin Mwenda Mbali na elobelia François Kadima.
RDC n'est pas la seule nation à connaître.
Soki RDC tangami kati ya bikolo bikozwa kama desu ya bana ezali yango mokote ya mibale bosengeli koyeba ete ata na etelo ezali na bayekoli bakobimaka bayambo ba misusu bazali mayele moke basusu mpe babimaka basuka solo likambo ya kozwa madesu ya bana eleki elakisi ete République démocratique du Congo ibundisaki bo esengeli likamboli na te ya motuya ezali ya koyeba ete ekolo ezali sima na mambima kotala kobundisa makambo ya madeso abana o matali lobi kompe mambi msusu tomona ki yango na ITA République démocratique du Congo ezali na kokoso penza te République démocratique du Congo ebongisi mambi mankita na bayimi mbongo pamba te boyoka ki ete okoki kosala kompani na République démocratique du Congo sima ya mikolomi bale maso maye mazali kotalisa ete mambi mazali kokende oboso
l'RDC est en train de sortir les lornières.
Pena Bokuse, na etuka oriental, toebisate kompani ya bilamba, Société Textile de Kisangani, Sotexki na Bokuse, e kangemi utaposo moko, ezalimpo biloko, toebisale lo bakosale laka, o izine ina, esili, to komi na suka ndambo ya sango po ya mpo kwa lelo, na bino bansa bolanda ki viso bipai na bipai, botikala na kimia.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.